mikoya awo mirembe omuyivu natasoma uyo mwabitakana nebakakensa byabayinga byabawe somo watefu matebuke omukono gw'omubye wange kutuka nenegomba kale okudda kwa kusembeze kumpi lindirira lindoli alete subi mwoyo gwange tulindirire katonda ngenda wali mumaso g'entebe yanyambe binyize nange leka ninde katonda lindirira lindoli alete subi mwoyo gwange tulindirire katonda ngenda walinze mumaso g'entebe yanyambe binyize nange leka ninde katonda.
Nage, leka ninde katonda.